Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kudusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara izwi nka vitiligo nk'uko bamwe mwabyifuje, indwara irangwa n'amabara y'umweru ku ruhu. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muganire n'umutumirwa muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bica muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese muri ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu aho tuvuga ibyerekeranye n'ubuzima. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'uruhu vitiligo. Hari benshi muri mwe mwabidusabye, muduhere telefone zanyu rero tuze kubahamagara muganire n'umutumirwa. Uyu ni umwanya wanyu. Muraganira na muganga Kimonyo Jean, amaze imyaka irenga 20 havura indwara z'uruhu. Ntimwatangwa rero kugira ngo mubashe kumubaza ibibazo mwumva mwifuza mu bijyanye no gusobanukirwa kuri iyi ndwara ya vitiligo. Indwara z'uruhu ni nyinshi ariko ntabwo twazivugaho uyu munsi cyarimwe ngo tuzirangize, tuzagenda tuzivugaho buhoro buhoro. Reka rero twakire umutumirwa wacu Dr. Kimonyo Jean, uraho neza, urakomeye?
Uraho cyane.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko nari mbivuze, badusabye ko twabaganirira kuri iyi ndwara. Nizere ko ababidusabye bari hafi. None mwatubwira muri makeya indwara ya vitiligo icyari cyo?
Indwara ya vitiligo ni indwara y'uruhu. Uruhu rwo hejuru, uru nguru tubona dukoraho, kagaho kavaho ntihave n'inkovu. Ni ukuvuga niho haba hari ikibazo nyine kuri nyine tuyita epidermisi.
Yego. Iyo ndwara se igaterwa n'iki?
Iyo ndwara kugira ngo umuntu abone hera, ni ukuvuga ko nta bara rihari. Ibara ryitwa melanine. Melanine niyo ni ibara riba mu ruhu. Bamwe bafite byinshi, abandi bafite bike, bakirabura cyane, abandi si cyane. Noneho hakabaho ubwo melanocyte, melanine ikabikorerwa mu dushelfi, utuzu dutoya nyine two muri organisme. Ikaba ariho ikorerwa twitwa melanocyte. Noneho kugira ngo ibara igende, melanocyte ntizagiye, hari icyazishe cyangwa se cyazononye kigatuma zidakora neza. Noneho aho hantu rero tukahabona ibara y'umweru.
None ubwo iyo melanocyte zagiye cyangwa zahagaze gukora, hari igishobora kongera kikazivumbura zikazongera zigakora, urwo ruhu rwabaye umweru rukongera rugahinduka?
Bishobora kugaruka huko bishobora nabwo rimwe na rimwe kwanga ariko hari imiti dushyiraho ibara rigasana rigarutse iratandukanye bikubikira aho ngaho hariho ahakira vuba hariho ahanga gukira n'imyaka nk'abantu b'abana batoya bari hasi ya 20 bikira neza kuruta abakuze ariko nabwo ntabwo abantu bose bakira burundu bishobora kugenda bikagaruka cyangwa bikava hamwe bikagenda ahandi
ni ibintu rero umuntu agira ari mukuru ntabwo ari ibintu avukana
ntabwo ari ibyo avukana icyo ashobora kuvukana ni uko ukuntu ateye gutuma yazashobora kubirwara n'izindi ndwara zimwe zimwe muzi nyine indwara zitandura ariko zitanakira burundu inyinshi ubu ufite nk'ubushobozi bwo kuzazigira kubera amvirane murimo ibyo ukoramo n'ibindi
ubwo se twavuga ko nk'umubyeyi waba afite ibyo bibazo by'uruhu ashobora nawe kuba yabyara umwana ubifite cyangwa ufite ibyago byinshi byo kuba yazabirwara
hari ubushakashatsi buracyana ko rwubu bwasanze nka 30% y'abafite vitiligo hari n'abandi bayifite mu muryango
si indwara ariko yakwandura ngo ize ku muntu ijye ku wundi nubwo yaba iri mu muryango
ntabwo ari indwara yandura kuko ntabwo ari indwara itewe n'imikorobe ni indwara iri no mu ndwara bakunda kwita autoimmune ni ukuvuga ngo wowe immune system yawe ikibeshya igafata za melanocyte nk'aho ari ikintu giturutse hanze kiza kukurwarisha nk'uko yica mikorobe none bikazikica n'utwo duserisi noneho ukabona nyine melanine ntibonye aho ikorerwa ariko hari n'ubwo byaba ari n'ibindi bintu byo muri amvironoma nk'ibintu shimike y'iki nabyo biza konona za melanocyte
nuko ubwo rero nk'uko nabivuze bakunze ibijwi ry'Amerika bashaka kwibariza reka tubahe umwanya hanyuma muganire reka mpere kuri Ndayizeye Gerard uranyumva
yego ndakumva
wiriwe neza urahagana hehe
wiriwe jende Tanzania mukoa wa Mbeya
yego nuko ukaba wifuza kugira icyo ubaza muganga
nifuje kubaza ngomba iyo ndwara mwavuze jenda afite indwara ku mubiri iyo ndwara ku mubiri haraza hagira igihe ugasanga hicatse akantu ku mubiri ugasanga ako gapande ntigasa n'ahandi akagera n'igihe ugasanga haje ko utuntu dufu nkunguye nk'uko bigahunguruka rero barashoboye kunyereka umuti ndawugura mu ifarumasi ndasiga ko rero nawusize harahera nk'ukwezi cy'amezi 2 ibyo bintu bikagenda mugabe inyuma y'amezi 3 bica bisubira bikagaruka
urahashimaze uravuga ngo ukozeho biravunguka harakuryarya tugashima
nkozeho biravunguka bigahunguruka nka kurya k'umunyota sinzi ko ikirundo cyumva neza ko agenda umurundi
niryo jambo ni ubwa mbere ndyumvise ntabwo ndize
umunyota ni bya bintu biva mu ziko
umuriro haba hashyushye hari ubushyuhe
bihunguruka ku muriro ni utwo twitwa umunyota mu kirundi
ubwo ni nk'ibyo ndabyumva
ego
nuko sinzi niba ubona ari amabara y'umweru cyangwa niba ari ubwo buryo uvuzemo iyo ndwara yawe reka muganga agire icyo akubwira ubwo niba hari ikibazo abakubaza uramusobanurira muganga
yo mu bwoko bw'amashampinyo
iyo ikaba yandura ko watubwiye ko vitirigo yo itandura
nise ntiyandura
ese ntabwo yandura
ariko igituma itandura ni ukubera ko utwo dukoko tuyitera twese turadufite ku ruhu ariko hakabaho ikigero tudufitemo none abantu bamwe bakagira byinshi abo bigaca biboneka aho biri icyo gihe rero kizwiho nk'umuti n'amaantifongike bikagenda ariko kuko atari ibintu bizagenda burundu n'ubundi ari ibintu biri natureri ku ruhu rwe bikongera bigakura
Gerard ibyo uragenda uko abisobanuye urumva ariko bimeze uragenda wakwivuza baguha imiti bigakira bikongera bikagaruka bishobora kuba icyo kibazo kise
ego nuko nabivuze ndagenda kwivuza imiti nayifata iyo ndayifashe biragabanuka mbere bikanagenda burundu mugabe nyuma y'amezi nk'atatu bigaca byongera bikagaruka
neza ku mubiri wose se cyangwa ni igice kimwe
nisanzwe nk'uko umubiri wose kuko biragira igihe bikaza ku maboko cyangwa mu mugongo cyangwa ku nda ni nk'umubiri wose
none ikibazo rero wifuzaga kubaza neza neza ku bijyanye n'iyi ndwara turimo tuvuga sinzi niba wifuzaga gusobanuza kuri iyo ngiyo ufite gatoya twakureka ugasobanuza ariko ubu turibanda kuri iriya ituma uruhu ibara ry'uruhu rihinduka
ikibazo mfise wumva nashaka kugira umuganga amfashe ashobore kunyerekeza nk'umuti ntushobora kugura ushobora kunkiza burundu nicyo kibazo cyanjye
reka muganga aguhe inama z'icyo wakora dr
nari nababwiye ko bidashobora gukira burundu kubera ko utwo dukoko twese tudufite ku ruhu ariko tukarugira urugero tudufitemo noneho abantu bamwe bamwe bigakunda kuba byinshi usanga ari abantu babiri ibyuya cyane cyangwa se bari ahantu hashyushye cyane cyangwa hari n'ikindi kintu babaye gituma bakunda kubira ibyuya noneho rero yakomeza kwivuza nk'uko yivuza rimwe na rimwe bamuha n'ikinini kugira ngo bitinde kugaruka ariko byazagaruka
ndibaza ko bisobanutse Gerard urasobanukiwe Gerard banza yagiye ariko ndumva bisobanutse reka twakire ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ngo arahari Gerard wasobanukiwe nta kindi wifuza kongeraho
oya nta kindi nifuza kongeraho ko ari ugusobanuza ibijyanye no kumenya ishobora kuronka umuti na yansiguriye muganga
komeza wivuze twakire Odeta Baraka Odeta uraho neza
ndamahoro
ko ndagushimiye cyane kuba ubaye umudamu wa mbere uduhamagaye muri kiganiro urahagana hehe se Odeta
ndi mu Burundi
ikibazo cyawe
nashaka kubaza kwirya ndwara nyine mwatweretse ya vitiligo none nashaka kubaza yuko ari indwara hereditaire ni ukuvuga yuko hariho umuntu yayirwaye mu muryango hari n'abandi batoyirwara
reka banza gusubiza icyo ngicyo niba hari n'ikindi ufite ubwo urakibaza mukanya muganga Jeanne
ndashaka kubabwira ntabwo ari ngombwa ko barwara ariko shanse zirahari nuko nabo bayikira chance zirahari nkuko bagira na ya diabete ya mbere ugasanga muri famiye n'abandi barayifite atari ukuvuga ngo ni buri munsi ku itegeko ariko nababwiye ko 30% y'abayifite usanga mu muryango ihari
nene hariho urukingo rwayo kugira ngo nyamba bishoboka yuko iba nka diabete donc hariho undi muntu azoyikora mu muryango hariho urukingo rwayo rushobora kuyisenya burundu kugira ngo abantu ntibazoyirware mbega batarayirwara boyikingira gute cyangwa bakamenya yuko bashobora kuzoyirwara mu bihe biri imbere
urakoze cyane Odeta
urukingo rwo ntaruhari ariko hari ukuntu babwira umuntu ashobora kwitwara chance zikagabanuka birimo nk'ukuntu uko wirinda izuba uko wirinda gukora mu bintu cyane cyane shimike uko wirinda amastress yaba emosiyoneri cyangwa yaba aya trauma ni gutyo uko umuntu atwara n'uruhu rw'inyini ariko nta rukingo ruhari rwo kuvuga ngo ntuzabizanye ariko twabonye ko umuntu muri we aba ashobora kubirwara hakagira ikintu kiza guprovoka ibyo bintu rero nibyo umuntu agerageza kwirinda
yego Odeta wumvise wasobanukiwe byose
urakoze cyane natahuye
urakoze cyane kandi twisabira ujye udukurikirana no mu bindi biganiro tuzanire n'abandi bakenyezi n'abapasazi sibyo
yego cyane urabizemereye
urakoze cyane twakire ku murongo wa telefone dufite Siriro Muvunyi siriwe
naramutse neza
yego
uri mu Rwanda
mu
karere ka Kayonza
yego
ikibazo nagira ngo mbaze Dr. Jeanne nagira ngo nawe mwese irandwara mu Kinyarwanda ni iki hari niyo bita ibijaba hari indwara y'ibijaba ubona umuntu ameze ukuntu nyine nayo sinzi na muri bugira ikintu mushaka kwa mwayitubwira hari n'indi yitwa ibihushi nabyo njya mbibona ariko irandwara yo yanyobeye nyine vitiligo ntago nzi ntabwo ndabona umuntu uyifite keretse niba ariyo yitwa ibijaba
rero nakubeshye ubwa mbere numvise iryo jambo ry'ibijaba nanjye ibihushi byo naryumvise nubwo turi bukore kuri vitirigo uyu munsi reka muganga akubwire niba hari yabazi ayo mazina y'ikinyarwanda
nanjye simbizi ibijaba ariko ndazi ko uwo muntu agomba kuba yarabibonye ni byinshi nta hantu wanyura muri iyi minsi ukamara imyaka ingahe utarabona uwo muntu n'abatabifite ahantu henshi usanga babifite nko ku ntoki gusa cyangwa ku munwa gusa
benshi bafite no mu maso
aribyo yita ibijaba nawe ibihushi ntabwo ari bimwe ibihushi ibihushi akenshi biba bifite uduheri bifite n'ibivuvu noneho hari nk'abana bakunda kugira ibihushi ku musatsi ku mutwe ariko ibihushi bishobora kuza n'ahandi biri ibintu by'ibikoroto babyita ngo ibikoroto cyangwa ibifaranga
ibikoroto nanjye narabyumvise
ibikoroto nta nubwo bigomba kuba umweru biba umweru gusa iyo ari izo mvuvu ziboneka z'umweru cyane cyane ku musatsi
Siriro mbabarire muganga banza tubwire ibijaba byo bigaragara gute
ni ukuntu umuntu nyine bifata nko mu biganza ukabona wenda umuntu ni igikara ariko ukabona intoki ze inyuma y'ikiganza ukabona ni umweru ku munwa habaye umutuku ukuntu no ku maso no ku munwa hagana hejuru ukabona nyine agiye afite amabara ukuntu
akaba ariyo ndwara bita ibijaba
niba ariyo rero yitwa vitirigo muri izo ndimi ntabwo mbizi nagira ngo musobanuze vitirigo mu kinyarwanda yaba yitwa ngo iki
sinzi uko yitwa mu Kinyarwanda ariko uko mwabivuze uko mwabivuze ibyo bijabo
niyo
niyo nakunda aho hantu yego niyikunda no ku ntoki ku munwa kutuno ariko bikajya n'ahandi cyangwa rimwe na rimwe bikaguma honyine
iza byatewe n'iki se none se nateze amatwi ikigano kuva mu ntangiriro ariko nibaza ese iyo urebye biba bimeze nk'aho umuntu yahiye bimeze nk'aho umuntu yahiye nagira ngo mbaze ese kaza ari gatoya kakagenda gakura bizira
gashobora gutangira ari gato kagakura kagakura buhoro cyangwa kagakura vuba vuba cyangwa ukabona bije henshi bikura bituruka ahantu henshi bikurikiza buri muntu hari n'abo bigumaho ku ntoki gusa hari n'abahinduka nka nyamweru cyangwa se ugasanga igipande kinini icyo cyabaye umweru
arabaza niba bivurwa
kubivura biragoye hari ubwo mushobora kubivura bigasa nk'ibigiye bikagaruka cyangwa se rimwe na rimwe bikanga nk'uko navuze mbere abantu batoya hasi ya 20 nibo ukunda kubona bivuza bigasa nk'ibigiye bimaze igihe kinini
yego murakoze cyane nibyo bibazo nari
nawe urakoze cyane twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi aho tuvuga ku ndwara ya vitiligo hanyuma muganga tuganira akaba ari Dr. Kimonyo Jeanne ni umuganga w'indwara z'uruhu amaze afitemo uburambe amaze imyaka irenga 20 kora muri muda icyo gice cy'indwara z'uruhu nuko mukomeze rero mube hafi muganire nawe bashobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet mwajya kuri www.radio.com mugakurikira iki kiganiro uko kirimo kuba cyane cyane abatarimo kubasha kudukurikira nko mu Burundi aho tudafite FM ariko bashobora no kudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Reka rero mu gihe dutegereje abandi ku murongo wa telefone tube tukomeza kuganira nyine na muganga twagize amahirwe yo kumubona ubwo rero ndumva ari umwanya wo kugira ngo tumubaze byinshi bishoboka kugira ngo iyo ndwara irusheho gusobanuka neza ye watubwiye ko atari indwara yo mu kiryango si uruhererekane ahubwo hari uburyo abantu bashobora kurushanya ibyago byo kuyirwara none umubyeyi ashobora kugira icyo akora kugira ngo arebe ko yagabanya ibyago by'umwana byo kuyirwara
ibyo navugaga ni uko ukuntu umuntu yifata ibyo nk'ibintu byo kwirinda ibintu atazi kwishika ibyo abonye izuba ayo masitresi n'amatroma troma yayo hariho nubwo nk'ahantu umuntu akomeretse usanga ariho binatangiriye cyangwa se usanzwe ubifite ariko ahantu hose ubaye ikintu ugasanga naho ibara y'umweru yifi hano noneho hakaba hariho n'izindi ndwara kenshi umuntu aba afite zishobora kugendana nazo n'izo ngizo zindi
zijyanye n'uruhu cyangwa kumwe mwavugaga
auto immune system ariko muri bwa bwoko twavuze bya za immune system
umubiri
cyane cyane nk'ibi byo kuri tiroyide by'imyingo ibindi bya nemi nyine nabwo usanga ama erythrocyte agenda papap umuntu agahora na nemi naho bamutransfiza agahita yaba asa mwiza atukura ejo agahita yongera agize gatatu
yego reka twakire Christophe uranyumva
ndabumva
wiriwe urahagana hehe
ndi muri Nyamata
Yego. Ikibazo ufitiye muganga rero ubu.
Ni kibazo cy'uruhu. Uruhu ruzaho ibiheri by'umukara nyine. Bisa ni bifata biri ku mubiri nyine utavuga ngo ni uburwayi bihoraho.
Ibiheri.
By'umukara biba ku ruhu bihoraho atari kuvuga ngo biraza igihe runaka.
Harabyimba aho ngaho kuri ibyo. Nari nijeje ko tutari buvuge ku zindi ndwara kuko ari nyinshi, ariko sinzi niba hari icyo muganga yakubwira gatoya, yenda tukazazigarukaho. Ndabona bitoroshye gutandukanya indwara z'uruhu ngo tugume kuri imwe gusa, murabaza muzanamo n'utundi tubazo mufite mu buzima birumvikana. Muganga Jane, hari icyo mwabwira uyu muvandimwe, hanyuma tukareba niba hari n'ikindi kibazo afite cya vitiligo ashobora yifuza kubaza?
Ibiheri byirabura bihoraho biriyongera cyangwa bihora bingana?
Uko ukura niko bigenda biza, ukabona umuntu uyu abaye umusaza byarabaye umukara ari byinshi.
Bigenda ariko nta kindi bimugira.
Ntacyo ni ukwangirika k'uruhu gusa, ukabona uko agenda akura hari ibiheri bijya biza nyine ku mubiri by'umukara.
Rimwe na rimwe tukaba tureture, ubundi bigasa n'ibiryamyeho.
Yego.
Ibyo ngibyo nabyo umuntu akunda kubibona muri famiye, kandi bikunda kugira abantu bo mu bwoko bw'abirabura, abahindi gutyo.
Ibyo
ni ibindi.
Bigakizwa n'iki? Umuntu wabivurisha iki?
Nta na kimwe, ni ukubikuraho. Hari metode nyinshi zo kubikuraho, ibyo wasigaho ngo biveho, kubikurishaho akuma, kubikurishaho ubukonje n'ibindi, ni ugukuraho mbega.
Nyine
ugategereza ko ibindi bizongera bikagaruka, ko ukuraho ibihari ntubuze ibizaza ejo.
Iyo bishyizeho birongera bikahaza ibindi.
Si ukuvuga ngo birongera bikaza uko nguko nyine, buri gihe haza kandi haza kandi. Ni ukuvuga ngo yewe bihari uyu munsi, ariko simbujije ibizaza mu kwezi gutaha kuza.
Ye Christophe, rero ubwo ni ukubyihanganira nyine, ukegera umuganga, cyane cyane ko ntabwo ntibiryana.
Oya, ntabiryana. Ni uko byangirije umubiri, bigaragara nabi ko umubiri gusa.
Sawa, hari ikibazo wari ufite kuri vitirigo yo?
Oya, nta kibazo nari mpafite.
Urakoze cyane rero.
Namwe murakoze ku muganga mwatumiyeho.
Twakire noneho Maniriho Josefu, uratumva?
Ndabumva cyane. Ijwi rya Amerika.
Iyi wiriwe uradukurikira urahagana he?
Ni Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Na mbere mbaje gushimira uwo mutumi twe mwadutumiriye. Ikibazo cya mbere ndamubaza, yatubwiye ko iyo ndwara itandura, yatubwira twakora iki, twakwirinda gute kugira ngo tutayandura?
Kandi itandura?
Ego, ntabwo yandura. None iterwa n'iki, twabyirinda gute?
Nakwirinda kuyirwara gute? Reka akubwire, ndumva yari yabivuzeho ariko ngo aryo hasubiwemo. Muganga,
navuze ko ari indwara itewe n'uko ibara ryagiye, ibara rigenda kubera ko ahantu ikorerwa hadahari. Hari immune system, n'uko ntazi ukuntu nayivuga mu Kinyarwanda, ni ukuvuga twebwe aho tuba ahangaha twirirwa mu mamikorobi, twirirwa mu cyo, ariko ntiduhora twarwanya kubera ko dufite ubushobozi bwo kurwanya ibyo bintu byadutera indwara. none ugasanga iyo immune system yacu niribeshye itangiye kwica utuntu twacu kandi dukeneye nk'uko ikica aho hantu iba rikorerwa none ugasanga ibara yagi
n'uburyo umubiri ubusanzwe wagombye ku kwirwanaho ukarwanya umwanzi winjiye
ukarwanya ibintu biturutse hanze biza kutugirira nabi noneho ukibeshya ikarwanya na cya kintu nyine cyacu
bya bindi dukeneye
cyane noneho yaje yica n'inyenzi n'iki n'inzuki zaduhaga ubuki iratwara n'urugero
yego urasobanukiwe Joseph
ndasobanukiwe ikibazo cya kabiri turi kubona ko ari indwara igaragara inyuma ku ruhu rw'umubiri nabaza ndetse ntabwo ishobora kugera igaragara inyuma gusa nangwa no mu nda igeramo nko mu mitsi nta ngaruka bitera mu nda imbere mu mubiri ntabisobanurira
mbere yuko
yego
urakoze cyane Dr. Jean mbere yuko bigaragara ku ruhu yego urakoze hari ubwo imbere mu mubiri hari ikindi kintu gishobora kuba cyakwangirikamo yego ni ya melanocyte mwavugaga ariko hari ibindi bintu bishobora kwangirika imbere
nta kindi kintu cyashobora kwangirika imbere kuko utwo tuntu turi aha ku rugo aha hejuru aha dukora
radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya vitiligo ari indwara y'uruhu ndagira ngo tusubire ku murongo wa telefone noneho twakira Desire uranyumva
ndabumva neza cyane
urahagana hehe
Kigali mu Rwanda nashaka kubaza umutumirwa wacu kuri iyo ndwara ya vitiligo iki mu mubiri ndani nta kintu ishobora kwangiriza ko tubona ko sometimes ku ndwara ikindi kibazo produce mike nta zindi ndwara ishobora gukurura mu mubiri nk'ubisigaye siritukuba
birimo gucika telefone yawe irimo iracika
ni kubaza umutumirwa wacu
yego
kuri iyo ndwara ya vitiligo
komeza
ndabaza nti mu mubiri ndani nta bundi bugwayi ishobora gukurura kubera ko umuntu ayivuza ntikire burundu
oya nta kindi yagutera ikindi ishobora kukugira ni ukubera ko umuntu we ubwe ahangayitse ni indwara ariko abantu bamwe ukabona irasa nk'ibateye isoni ku kuntu basa noneho bigatuma mu mubiri wawe wumva utamerewe neza ariko yo nta kikugira ni indwara yawe uwo hejuru
yego
kandi iyo ntabwo igira ntabwo ituma umuntu yishima cyangwa ngo ababare ahari uruhu ahahindutse ibara
nta na kimwe gusa abantu bayigira usanga nk'aho bishimye nawo hahita hahinduka umwereko bishimye no kubona ikindi kintu
umubiri ntubibashije kwirinda urakoze cyane Desire keretse niba hari ikindi wifuzaga kubaza umutumirwa
ikindi nagira mbaza umutumirwa abantu birabura kuko nkunze kumva ko aribo bafite melanine ibasha kurinda indwara z'uruhu nabo biroroha ko vitiligo ishobora kubafata kimwe n'abantu b'inzobe kuko nigeze kumva muganga araho sinzi uko babivuga ngo nabagendana ubumuga bw'uruhu bwo ni banyamweru yigeze gusobanura avuga ko abagendana ubwo bumuga rimwe na rimwe nabo bashobora kubyara umuntu afite vitiligo. None se umuntu ndabura ngo mufata n'umuntu w'inzobe
ndatandukanye abantu b'inzobe abo ni normali bafite melanini nuko ziriho ukundi kuntu. Noneho abantu babandi ba bubumuga bo bafite ubwo bumuga nyine nta melanine bashobora gukora. Ha handi melanine zikorerwa harahari ariko hari mu bishu. Ni ukuvuga ngo hari ibyo twita sidamine zigenda zihindura kugera zigere kuri melanine. Abo bantu rero ntibigenda ngo bigere kuri melanine bigarukira hagati ku buryo batagira melanine. Yoyo ni indwara genetike usanga ubyaye na wa mwana umeze gutyo nawe wundi muri famiye bo nta kundi wabagira bo ni ukubarinda ikintu cyatuma nyine kubera ko bw'izuba ntibazi kuryirinda gihita ribarwarisha bakazana ibisebe bigahinduka kanseri iki bo ni uguhora birinda izuba. Nta wundi muti wabaha nta kintu cyatuma ibarariza kuko badashobora kurikora.
Hanyuma yibazaga niba nano hari abafite uruhu rwirabura bivugwa ko bafite melanine nyinshi mu ruhu niba nabo bafatwa na vitiligo ku buryo bworoshye kimwe n'abafite uruhu n'ab'inzobe. Dr. Muranyumva tubaza telefoni ye ishobora kubicitsa hari kuko ndumva atatwumva. Muganga Jeanne muratwumva?
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Yeto komeza ikiganiro cyacu muri isanga ku ndwara ya vitiligo. Nagira ngo nabazaga muganga w'umuvandimwe yasaga nkaho asobanuza niba umuntu wirabura byitwa ko aba bafite melanine nyinshi ku munsi mu ruhu niba nawe ashobora gufatwa na vitiligo mu buryo bworoshye kimwe n'umuntu w'inzobe.
Bose irabafata yaba uwirabura cyane umuzungu cyangwa umuntu w'inzobe kubera ko probleme si melanine nyinshi ufite aho hantu cyangwa iki. Ni ukuvuga ko melanocyte zawe zagiye ntushobora gukora melanine. Ntaho bitandukaniye rero gusa ikibaho uwirabura cyane ibibara bye biraboneka cyane kurusha umuzungu kurusha inzobe ahubwo niwe bibi kurushaho ugere kuko probleme ni estetike kandi we niwe biboneka kurusha abandi.
Bikaba byaba muri babandi bavugaga bishobora guhangayikisha cyangwa bikamutera kwiyumva ukuntu.
Yego.
Twakire noneho Anna turi kumwe. Anna uratwumva? Sinzi aho agiye, bari bambwiye ko ari deka harundi bambwiye ntago ndi kumva neza izina rye. Anna uranyumva? Haru watu riku mga wituwa umuzaza?
Umusaza njeze ndore.
Umusaza. Mbabadi lechane. Nanti ya mgingu ni umuzaza.
Na kiwari.
Yegu umuzaza. Urahaga na?
Ndi muri Rwanda mukaye ka Gicumbi umurenge wa Bwisige kagari ka Gihuki.
Yego. Ariko se n'icyo zina rya umusaza?
Oya na kwitazira umusaza undi nitwa Ndevembere Jean Bosco.
Ye Jean Bosco. Reka dufate Jean Bosco.
Yes.
Ntabwo urasaza nabyumvise. No, ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuba aje kutubwira byinshi byiza kandi byiza nyamwe kubaha umwanya bakadusobanurira ibijyanye n'ubuzima bwacu kuko hari benshi baba batabonye umwanya wo kubaza ibibazo kuko tubaje hari benshi tuba tubarishe
birumvikana
ariko namubaza mbere na mbere ese iyo ndwara ko numva iteje ikibazo ese hari uburyo umuntu yayirinda cyangwa ni ugutegereza ikaza uni tukayigwara tukayakira na ari kumwe umuntu yarinde na buryo buhari bubwibanze umuntu ashobora kugirinda kugira kurinda iryo ngorane mwongera nkamubaza ikindi kibazo cy'amatsiko n'undi wese yakwibaza ese na rugero rwo mu myaka cyangwa se mu bana bato cyangwa bakuru cyangwa urugero rw'imwe ikunda kwibasira cyane kurusha abandi nitwe tuba nari mfite niba nkabishoboye rwose adusobanure
yego urakoze cyane Jean Bosco
yego
ni muganga cyane ni musubize uyu musaza kumwe Jean Bosco
nababwiye ko kubyirinda biragoye ariko uri ngo muri abo bantu uzi ko mu ifamiliya yawe bihari byinshi hari ukuntu witwara nyine uko wirinda izuba uko wirinda ibintu utazi kubyisiga cyangwa iki naho ubundi nibagiwe ikindi yabajije
ikindi yabajije ngo abakunda kwibasirwa nibande tuvuze nko mu kigero cy'imyaka abatoya
bakunda kuvuga abantu bose bibanzaho n'abana batoya n'ab'imyaka itatu n'ab'imyaka ibiri bajya babigira ahubwo kuba muto niko shanse yo gukira izo yo kwivuza bikagenda ntibigaruke
hari imiti abantu bashobora kunywa cyangwa ni ugusiga aho ngaho ku ruhu
hariyo ni ubwoko bwinshi hariyo usiga hariyo unywa bakagushyira no ku mariyo hari utumashini twabigenewe cyangwa se iyo nta mashini dufite tubajyana no kuzuba bikurikiza aho hantu harwaye uko hangana n'ikindi kintu kindi yaba arwaye hari abatemerewe gufata ibyo bintu ariko rero hari imiti y'amasteroidi akenshi dutanga
ndumva bisobanutse reka tusubire twakire Anna telefoni ye yari yacitse Anna uratwumva noneho
Anwarita. Yego.
Babarire niba nakwise izina ritari ryo cyangwa ni nayo mpamvu utabashije kuvuga wumvaga arundi Ana arundi muntu turimo tubwira.
Numvaga muvuga na ntabwo nari numvise neza.
Yego. Tubabarire rero Anwarita ubwo umwanya nuwawe noneho mbaza nongera kugushimira nawe kuba uje mu badamu duhora dutegereje rwose cyangwa se abakobwa dutegereza ku murongo wa telefone kugira ngo nabo batange ibitekerezo cyangwa se babaze umwanya ni wawe
murakoze nange ibyo ndwaye njyewe mbimaranye hafi umwaka urenga ariko nagerageje hari abantu benshi bagiye bambwira ngo hari imiti ugenda ushyiraho abandi bakambesha ngo ubwo ni inkuba ngo kuba bacanye ngo byakubiswe n'inkuba ariko hari imiti bagenda baduha y'iminyarwanda ibyatsi bya kinyarwanda ugasigaho wamara gusigaho aho usizeho rimwe na rimwe rikagenda ariko ejo bikongera bikagaruka kandi noneho bikaza bikura cyane
aho uravuga iyi ndwara turimo kuvugaho ituma uruhu ruhinduka umweru
eh
niyo fite uvuze kujya mu imiti ya kinyarwanda wigeze ujya mu baganga dusanzwe tuzi babyigiye
oya ntabwo ndaje ndabageramo haro none nivuje kuri kurafutari barambira ngo nzagenda bampe transfer ariko ubu ndashaka kuzahuguka nkagenda bakama transfer
uzahuguke di umwaka wose urenga
twatangiye ari utuntu dutoya nkajya ngira ngo gende umwarimu nkajya ngira ngo ni amacaki n'abandi bakambwira ngo ni amacaki ngo ubwo ari kunshishura nza kubona bifashe no kuwundi mubiri utari intoki
reka mbone muganga muvugana ubwo umwibarize neza cyangwa se nawe ubasha kugusobanurira akurikije ibyo umaze kuvuga muganga zanze
nabyumvise ubwo nibyo n'ubundi twavuze ko bikunda cyane cyane gutangirira ku maso iruhande rw'umunwa ku ntoki ku mano niba bari bamwemereye transferi nayifate vuba niba ari na mwarimu turi mu kiruhuko Kanombe hari abaganga CHUK hari abaganga kunumva ari uwo mu Rwanda
uri Kigali Anwarita uri Kigali
ndi muri Nyamagabe mu karere ka Nyamagabe
ariko hari abaganga mushobora kubona buruhu
Nyamagabe polisi yashyize barahari
ubwo se ibyo bamubwiraga se abantu bavuga ibintu bitandukanye ibyo bamubwiraga ngo ingwa amacaki ingwa ishobora kuba byatera iyo vitirigo
oya ntabwo ari bicyo nibyo bishyiragamo kuko ari umweru ubwo niyo yatumye haba umweru
kandi akoresha n'ingwa
nta n'inkuba inkuba yarabizi nawe ko ntitamugezeho
ngo yacanye inkwi z'igiti cyakubiswe n'inkuba
oya ntabwo
tugira amahirwe ko tuba tubafite nkamwe mama mubihugukiwemo naho ubundi abantu bajya babwirana ibintu bitari byo
na profi ya vacance yagende kwivuza
agwarita wumvise
yego
niba hari n'ikindi kibazo wifuza kubaza rwose yongeza amahirwe nkabona umudamu cyangwa umukobwa uje mu kiganiro mba numva nishimye nizere ko namwe bashimisha mujye mutuzanira n'abandi urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire nanone ku murongo wa telefone turi kumwe na Madiba Madiba uranyumva
ndakumva neza
urahagana he
umereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi
ikibazo
kibazo nabazaga reka mbanze nshimire umutumirwa umutumirwa mwagize neza kumutumira
twamubatumiriye kubera ko mwabishatse mwarabyifuza hari benshi bari babashije indwara
yego nanjye mfite umuntu nigera frere afite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu aho usanga nyine afite udusuno n'ukuntu ku ruhu nyine tumubuza nyine mbega kwiyekura nk'aba aho muganga nta kintu ashobora kuba yadufasha kujyanye n'uburwayi bw'urwo ruhu rwa frere
urashaka kuvuga utumeza hari undi witwa Christophe nawe wabajije avuga ubwo bishobora kuba bijyana bimeze nk'ibiheri yari yavuze kare by'umukara ni kimwe
tujya kumera nk'utuntu dusuru utuntu tuduheri tugera tukabyima tukagera ku rwego rwo kuba tugenda tunanaba nko hejuru y'ijisho ku gutwi ku zuru n'indwara ziri mu bwoko bw'uruhu ikindi nabazaga ese nk'ubuvuzi bwiwe bugera hose mu gihugu cyangwa n'ahantu hamwe ese nta shami yaba afite muri Rubavu nibura ukeneye serivisi yiwe akaba yamubona
kamugwa gusubize muganga jean
uko tuzavuga tw'udusununu nduva ari two wawundi yavuje mbere nitwa tundi dukuraho nyindi tukomeza tuzuko umuntu imyaka mezi yiyongera natwe tukagenda twiyongera ko tudukuraho nabo bundi ibintu byo kwivuza uruhu kugeza ubu abantu ndi bari bwabe benshi cyane ariko bariho bariyongera kuri za kumanzu za kuma reference niho kugeza ubu abaganga bari ariko hari n'abandi bikorera nabo nk'abane ku nk'ahantu nk'ahane I Kigali ariko I Kanombe CHUK Faisali urababona ariko no mu yandi mavuriro barahari nk'atatu gutyo
hari ukuntu iyo muntu muvuganye gutyo
uretse Butare hanze y'I Kigali ndumva ntaho bara kereka nk'umuntu waba agiye kuvura hari abajya bajya nk'igitarama gutyo
yego umuntu iyo muvuganye hari igihe uba utangiye kumugirira icyizere ukumva ushobora kumugana wowe aramutse ashatse kukugana yakubona gute
rero ndiho ndarangiza gukora
no guha ubumenyi abandi ukabibigisha
oya nyine barahari nibyo nabarangiraga nyine bashobora kubabona
nuka urasobanukiwe Madiba
yego ndasobanukiwe ariko se buriya kubona ubuvuzi bwiwe ntabwo bishobora na ni transfer nk'uko tubimenyere ku bitaro by'igihugu
noneho bikurikiza ukuntu wivuza niba wivurisha kuri ya mituweli aho ngaho ushaka ko ari yikwishyurira ukeneye transferi nyine kugeza ku bitaro aho ngaho nyine za CHUK cyangwa I Kanombe ariko iyo wiyishyurira uragenda ugashaka umuganga cyangwa se bikurikiza cyangwa ufite n'iyindi assurance
ndumva bisobanutse kabisa ndumva asobanutse
nizere ko mwebwe byoroshye kubona transferi muri ubwo buryo kuko hari nk'ibyo barimo bavuga bijyanye n'ibiheri by'udusununu ahantu babifata nk'aho ari ntabwo babifata mu nk'uburwayi bagomba kuguha transferi muri cosmetic
oya bayimuha kuko baba batazi ibyo ari byo icyo batazi kuvura iminsi yose baguha transfer
okay ariko ntushobora kugerayo ngo bakubwire ngo ibingibi kubera ko atari uburwayi bushobora kugira icyo bugutwara ntabwo turi bubikate
uririhe indwara zose zirakigutwaye niyo zitakigutwaye kukwica cyangwa iki ariko nyine iyo usa nabi cyane cyane mu maso na hari ibintu byinshi wibuza utari wari kubona
kubera uba wumva utameze neza muri wowe mu mubiri wumva utagaragara nk'uko ubyifuza
cyane cyangwa utwana duto tukagona tukarira nawe bikakujena
birumvikana
ikintu kitari normali n'ubundi ntabwo ntiwavuga ngo ntacyo gitwaye gusa ntikikwica ntikigira gute
yego
ariko ntabwo wabwira umuntu ngo kuko kitazakwica ngo ntitukuvure
keretse niba nabivuze nabi barakubwira ngo ushobora kwirihira bakakuvura nka bya bindi wavuga gute dushobora kubikata
ibyo ni umuntu udafite umwanya wo kwaka transferi cyangwa iki ariko agiye kuyaka ntabwo bayimwima kubera ngo ko ntacyo bimutwaye icyo batazi kuvura barayitanga
Madiba abwira umuvandimwe wawe rero azake transfer
yego murakoze cyane kabisa ni ukumubwira
murakoze nawe twakire natwe turabakunda twakire David uranyumva yego urahagana he muri Gatsibo telefoni yawe cyakora nizere kuri butubanire kurimo kuvuga nabi nuko ikibazo cyawe.
Eh ndabye ke ngwara ariko nena nabuzana ayivuza. Nagiye ku bitaro barambira ngo ntago ngo babivura.
Ni indwara yihe ni turimo tuvuga se?
Ni no yo yo izaba ugatukurije ntwa mu biri hose kaza ibintu biri yababara. Ngo byarangira nyine aho nayivuriza.
Wagiye hehe?
Nagiye ku bitaro bitwegere. Nagiye naha no ku bitaro bikuru bya Kibungo. Aho muri Ngoma barambwira ngo ntabwo byakunda, mbyumve ngo ni ukubonana na byo mpaka.
Ngo keretse?
Ngo ni ukubana na byo ngo ntabwo bijya bikira.
Dr. Jeanne, hari icyo mwamubwira?
Biragoye kuko sinabimenya n'ibyo bibara, niba byera, niba byirabura.
Bimeze gute?
Umutuku ku munwa.
Umutuku ku munwa, hanyuma ahandi ku ruhu ho hameze hasa gute?
Ku ruhu ahandi haba ari umweru, nyine biza ari umweru.
Hanyuma barakubwira ngo ntabwo bivurwa, ntacyo bakumarira.
Ngo ni ukubana na byo kandi barabimbangamiye cyane kuko nabigenye.
Ntabwo Dr. Jeanne mwamubwira iki se?
Yivurisha iki mituweli?
David, wabyumvise ikibazo? David.
Hello.
Ya kubaje zufasha mituweli.
Eh, mfite mituweli.
Kuko mituweli ubwo wahuye n'umuntu nyine uzi ko bikunda, nibyo nahoze mvuga ko atari ibintu wavuga ngo birakira biranga bikurikiza buri muntu. Ariko si icyo gituma icyo gihe aguhereza transferi, noneho ukajya ku muganga w'uruhu akareba uko bimeze akakwibwirira.
Noneho ubwo azasabe transferi ajya hanze.
Hanyuma se ko numva utuye atari wowe wagiye kwivuriza
hano? Nyine byari byaheraga barambwira ngo nzajye ku bitaro bikuru, ngo niho nabona umuganga ngiyeyo naho barambwira.
None Kigatsibo ntihari ibitaro?
Ariko ngo ibitaro bikuru biri Kibungo niho bari banyohereje.
Aho i Gatsibo niba bakohereje ku bitaro bikuru?
Oya, i Gatsibo bafite ibitaro bibiri. Gatsibo ni mufite Ngarama na Kiziguro.
David, ntimufite ibyo bitaro?
Turazifite kuri nagiye kubya Kiziguro niho bambwiye ngo nzajya i Kibungo. Rero
uzajye
i Kibungo?
Iyo ni transfer bari baguhaye se?
Oya, ni inama ngo bari bangire.
Uzasubireyo rero.
Ubundi aguha transfer yanditse ikujyana umenya abo muri esiti mu Gikanombe.
Yee, uzongere wivuze rero. Ikiganiro kirimo kugera, urakoze nawe. Ikiganiro kigeze ku musozo, amasegonda makeya dusigaranye inama mwahaba twumva muri uyu mwanya mukurikije ibyo twaganiriye. Amasegonda make. Muganga.
Nagira ngo mbabwire ko iyo ndwara ntabwo ari indwara yagira icyo itwara, ariko kubera ko ari ibintu biba biri ku ruhu bidasa n'iby'abandi, bikurikiza n'ukuntu uwo muntu ateye, hari uwo bya bitera ingorane kurusha undi.
Yego.
Noneho iyo biri nko mu maso nanone bikagutera ingorane kurusha iyo biri ahapfutse.
Yego, bajye
ariko ntabwo byabuze umuntu kwivuza bakamugerageza cyakwanga bikanga bigakunda ntabwo wajeneraliza ngo
ntibikira cyangwa ngo ntiwakwivuza. Reka mbashimire cyane muganga Kimonyo Jane, igihe kirarangiye. Mwakoze cyane.